jagalanya situle jagalanga tekwa oba itabana be nange mulabe kunga kola nange peko kubujuzi jagalanya mukama no mutima gwange bulibe mulaba kumusalaba navumi bwana kuwa laba bwafu kumusiru kolwango abange yanjagala mukama nange nsanye mwagale mbeera mu binyonyo wesiba uwe sonno n'ekirala njagala nnyabawala nyumirwa nnyabakazi buli bwe ndaba esikati mpulira nzigwawo ate mukama mutayagala bakaba yenze nakola ntya kuba mukama mwagala
Sibula, yeko mirembai, merama, neze magombe, omoyo kwange mutunze, katundo mukati kutya, famu chenju salawo, tusubula kwa gala nyo mukamanga nechibyo chagala, tusubula kwa gala nyo mukamanga nechibyo chagala.
Situle yakalanga tema obaita bana be nanga nwanile kumtalo zile wange zimenya yakalanya mukama no mutima gwange bulibe mulaba kumusalaba nakubibwa marusu laba wafu ko musiru kulwango abange yanjagala mukama nange nsanye mwagale mbeera mu binyonyo wesiroka sonno n'ekirala nyumirwa nnyo zimmini zebine biwanvu bintega njagala buli obumpi n'enfuna emirembe ate ezo mpisa mbi mu kanisa yenze nakola ntya kuba mukama mwagala Nemini zakala
Wekulungo lusibula Yeko mirepa Imerama Neza magombe Omoyo kwange Mutunze Katundo mukati kutya Famucheju salawu Tusubula kwa gala Nyumu kamanga Nechibyo chagala Tusubula kwa gala Nyumu kamanga Nechibyo chagala
Nanjitya no kuvuma kwa kala
Change your sound.